Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year.
Shindana na Mungu yendo mtu ajina ndo ameni pafumu mbona bado amjasema tazidi pata uchungu
wainiga lale makaa
azifunu kulale makaya
wainiga lale makaa
azifunu kulale makaya
wainiga lale makaa
azifunu kulale makaya
Merry Christmas, Happy New Year. 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 Hey.
Tuna celebrate.
Be rich.
This year.
I'm gonna be a boss.
This year.
I'm gonna make dollars.
Hey. Nao ni roga na kunipiga majungu. Mwaka huu mutashindana na Mungu. Yeno mto ajina ndo amenipa fungu. Mbona bado mjasema tazidi pata uchungu.
Delete, wana fi delete, 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 wapambe delete, watch out we delete, watu fake delete, delete, delete.